bimudungu bwendaba ebyange nga byesibye oho na buli kwembulira ebizibu byange tewali yanyamba laba nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda oba yawonya hano obugumba nange kangume
Tondeka mukama mwesubi lyange Mumite kuchigambo cho chichina mponya Laba kwetambula wenti mchisikirize yombe Mukame ya wunya danyeye mpolo kuma nange mponya
Nonya tonkwe kama sugo Nange njagala nange njagala mkwate kumunagiro go ena kwene kulukuta Yesu lele kome
tondeka mukama Tondeka mukama wesubi